Jabuti Fertran immota ratti wal dabani waggota kudani fariron giddu sane ammate karana gatin mariatani furachuda wali galun sane Ethiopia af qofatun tane biyota Afrika batif sanarra dabreyu addunyadaf injifanno diplomasiti jechudan ministrin aja ala Ethiopia Dr. Warqine Gabayuru batani jiru soratu finfinet bilbiludana subsise kuno
Hayla makamultan Ethiopian libertra walin qabdu falatte jannan kawloti sille dabart bulchot Somale fi Djibouti le dabalattetin rakona gasani rafalachu jiran mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed len tanawjechu imaltu daddaqu jira Ethiopian wan Djibouti fertrani gan kulani olirattrat wal abani diraddu bachun falguddar gan nejechu ndubachu jiran Dr. Orkene Gabayo guddo galate fanna otatanjennu Dr. Orkene walta jirra isajiru dubise sunirayi kana dubisu jira Dr. guddo segalate fadda wanni haga guddan Afrika gama bahar rakisu jira man
Kenya Ethiopia Eritrea no gat demicala magate sessin turani urana kessin kin turre rakko cima kessati la konkun Ethiopia Eritrea ko hotontare rakko Djibouti Eritrea o jinis kajir hagama wogga kurani cala biyon kunis wolindu bisani diplomasi ani kutani sanis no peace no war rakko kessati turi ana ko hotontane Sudan o jinis kara dadda tin rakko ni mulata Eritrea o jit rakko kana hiikuuf dursire rakko Ethiopia Eritrea jidduti kajir o prime minister Abiy janno furaten rakko kun akka hiikabu initiative furaten rakko kun hiikabe jira rakko kun ero hiikamu Ethiopia Eritrea ofa naga kawisani gamf Afrika fi naga fi dajenne namannu kana Dr. Abiy Ahmed president Isaias dengada ero de mochitti hala kana hubachisani president Isaias kana rat ya da Dr. Abiy furatani akata kana juuti wite ko jiru sakai kam wole garani erga nama sadi ministron sadi kan ana anka gege famu foreign ministry Eritrea Somalia tani Djibouti tidene jira chota president Ismailis ya da gantoni esen da macho da fudatani amma jira ko jiru wolit biatani ani ko foli galani jirani ko da ko gam fabrika ratti jiru to ko political rakko da genya rakko diplomasi kana hike raito wangu tara kingo da kadu fugaru timmal ara dadda sin national interest sai ratti biyi to ko biya kan ratti wan kasu wan kawu fakin afwa e danga waye dan to ta fara kasi wan kasani santa ani ta hikani e woli galani jirani kun indi fanno gutta da gam fabrika na genya gam fabrika ratti busuf wangu dada isa kofa tontare South Sudanese akkatu makanan arar yakagari de majra forban ufuke satti asmat finne ke satti wolbe ko na am wolbe South Sudanese namota ufan e worat ama siyasa ci juf motum ma wajin malatte sani biisu nagenya kabu wonti goda mo wadi mis mulku milkaya jira akka woli galat gamfa afrika ke satti rakko narman duratule ganse afrika rakko ambe kama biyonis woli ngalani rakko kanai kuf wangudda ta e tor wa kan ke satti ya kan ke satti wa baage to ta ajira kanas kuni ummata ganfa afrika ke satti jira to ummata dunya bis wangudda da yechu
tokulam sadi jenna wonne lafke ni jira fakkenna fonti rawali mallatte sen arda jal kamne kan gon gamne gatin gamdi nagdeetin yokana mogara woli injirenna tin kan gon wonne jedani woli mallatte sen jenna wonne lafke ni jira doctor
amma malikun normalization ida normalization in amma wanti woli galle mali woli tiyaani dubbachu da chimboda gara specific tero de mu mal rakolikna fundura malo jenna kara dinel de tin kara diplomacy tin kara ummata nanno kana woli tidu dan culturally o kan kara data kan kun dipeli boda tilalla mai choda wanti gudama wolitti biyaachuuda rakkoon ka ta'e ture wolitti biyaachuu dhabuudha wal mufatanii jiraachuudha kana qabsuudhaaf wanti kun initiativii Itoophiyaadhaan initiativii liderii Itoophiyaadhaan Dr. Abiyyiidhaan cabee jiraachuudha kun diplomaasii Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis waan guddaadha jechuudha kaburaa dikteelii boodatti ilaallama jechuudha
Itoophiyaan maal argufeeti? Yoo karoor kan baaftu maal argufeeti? Gamdi nagdeeti maal argufeeti naannoo tan keessatti?
Itoophiyaan akka biyyatti gaanfa Afrikaa nagaa yoo ta'u Itoophiyaan biyya guddaadha. Ummata miliyoona 100 ol biyya qabdu nagaayeen ishee salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin karaa diplomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeenis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caalaa garuu nageenyaadhaan ummanni Itoophiyaas haa ta'u ummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaamsa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufa. Karaa adda addaatiin attraakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naachuraal riisoorsii qabdi. Tuuriizim iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamti jennee hin amanna. Kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kanaan ammoo namni Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gamaa yookaan gama nama Oromoolleen taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira wal dhabdaangaa kanaan waan sun farraa wal dubbattanii amma namni gar lafitti baqate deebi'uu fa'aa qabeenyi isaanii kan irra saamame deebisuuf tan rafaa wal dubbattanii.
Qaqqaabatti yoo ta'e yeroo basaniin achitti deemee ture uummanni keenya naannoo isaanii irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirraa ari'amu. Yeroo masan gara Jibuutitti an ofii kiyya deemee pirezidaantii Ismaa'el wajjin dubbannee ture. Achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama 6,000-7,000 ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. Isaan deebisnee dhaabuu irratti achittis qabeenya isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jira jechuudha. Embaasii kennas achi jirus diplomaatonni kenna kana laakka'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jira. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajji walitti qabsiisne yeroo laallu rakkoo sunis hin ittama jennee yaala.
Marii marroottaanu jettanii itti deebina torbaan tokkoon duubatti deebina waan jettan fara guddaa.
Sadarkaa pirezidaantii head of state head of government'iidhaan mariin hin geggeeffamaa Eertiraas gara Iyyaaditti hin deebiti. Achiin booda diplomaasiin kenna normalize ta'aa jechuudha. Sadarkaa liidarshiippii yookaan pirezidaantii lachuu Eertiraas Jibuutii wal ga'anii haala jiru irratti mali'atan booda gara itti aanutti gallaa jechuudha.
Dooktar Warqinee Gabayyoo ministeera jaalaa Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dooktar Warqinee guddoos galateeffadha. Nagaa keessa.
Fayyaa ta'e ulfaatu soora.
Kopheen teentaa irraa tanuma ansoraa alaqeetu.